furitaanka safaaradaha Cuba iyo Mareykanka ay iswaydaarsanayaan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah, iyadoo labada dal aanay 14 sannadood u dambeysay aanay lahayn wax xidhiidh. Isniinta maanta ayaa waaberigii waxaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington la suray calanka Cuba oo ka mid noqonaya calaamada dalalka ay xiriirka diblomaasiyadeed leeyihiin Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba ayaa magaaladani Washington soo gaaray isagoo maanta ka qaybgalaya furitaanka rasmiga ee safaaradda Cuba. Dadka ku nool labada dal ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey sida uu tilmaamayo Alberto Mutasa oo ah macalin reer Cuba oo ku sugan caasimadda Havana.
Para nosotros es significativo, es importante, pienso que es un paso decisivo en la normalización.
Anaga arrintani waxay inoogu fadhidaa qiimo badan, waana muhiim, waa tallaabo hore loo qaaday, waanan soo dhaweynaynaa, waanan eegaynaa sida ay mustaqbalka arrintani wax uga bedeli karto noloshayada. Labada safaaradood ee dalalka Cuba iyo Mareykanka ayaa noqonaya safaarado buuxa halkii ay markii hore ka ahaayeen xafiisyo kooban oo danaha labada dal ilaaliya. Magaaladan Washington waxaa waqooyiga galbeed ee magaaladani kaga yaala dhismaha safaaradda Cuba oo ahaa mid la dhisay sanadkii 1917. Dadka agagaarkaasi ku nool ayaa soo dhaweeyey dib u furista safaaradda Cuba, sida uu sheegayo Jeremy Reichten oo halkaasi ku nool.
It's a really good thing for the relations between the two countries. It's been
runtii waa arrin wanaagsan. Waa ku dhowaad 60 sano oo aanay labada dal xidhiidh lahayn. Waxayna waxtar i weyday arrintaasi way socon weyday, laakiin sidaa daraaddeed waa arrin la soo dhaweyn karo in mar kale isbeddel uu yimaado oo la eego mustaqbalka bal wixii isbeddela. Xidhiidhka labada dal ee Mareykanka iyo Cuba ayaa xumaatan iyo intii uu talada la wareegay Fidel Castro oo qaatay siyaasadda shuuciga. Haddaba maxay tahay sababta dhalisay khilaafkan? Maxayna ku kala aragtay duwanaayeen Mareykanka iyo Cuba? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo ah aqoonyahan u kurgala arrimaha taariikhda.
Fidel Castro 50 sano ayuu hayay xukunka. Lixdameeyadii 1960 baan umaleynhayaa ayuu wuxuu qarameeyey warshadihii iyo hantidii ay Mareykanku ku lahaayeen dalka Cuba, wax magdhowla ma siin. Taa waxaa ku xigtay in 61 uu ku dhawaaqay in Marxism-Leninism adduunyada waxaa ka jiray, waad ogeyd, laba baarqab, Mareykan iyo Soviet Union. Wuxuu raacay Soviet Union. Taasu waxay bilaabatay in Mareyku halis u arkay in xayndaabkii kapitalismaha ay bar madow oo shuuciya ay soo dhex gashay. Taa waxaa ka sii daraa oo aad maqashay xiisihii nukliyarka oo dhex maray Mareykanka iyo Soviet Union markay kala hogaaminayeen John Kennedy iyo Nikita Khrushchev, oo ahaa in Mareyka uu ka war helay meel u jiirta California ilaa 90 mile in nukliyar lagu rakibay. Waad ka warqabtaa in dhexdhexaadin la sameeyey, taasoo ahayd in Mareykanku uu ka soo qaado Turkiya nukliyarka u yaal, Raashina uu ka qaado nukliyarka uu kuba kuleeyahay. Waxa wixii ka dambeeyey dagaal qabow baa jiray. Waxay u arkayeen Mareykanku Cuba inay dhoofinayso shuucinimada wadamada Latin America iyo dhaqdhaqaaqyo la dagaalama dowladaha Latin America in ay kasoo burqanayaan meesha la yiraahdo Cuba. Dowladaha qaarkoodna waaba ku dhawaaqay, way isbedeleen, sida Nicaragua iyo Chile, iyo dowlado waxay noqdeen shuuci ah. Afrika laftigeeda ayay halis Cuba ku ahayd, sida Mareykanku u rumaysnaa, oo shuuciga xaggay u dhoofinayeen. Marka khatartaas weyn ayaa jirtay.
Arrimaha lagu dhaliilo dowladda Cuba ayaa waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha oo la caburiyo iyo xukameynta warbaahinta. Sidoo kale, dalka Cuba ayaa ku dhaqma siyaasadda dhaqaalaha hantiwadaaga fog ee shuuciyadda ku salaysan. Ma laga yaabaa haddaba arrintaasi inay wax iska bedeleen? Waxaa mar kale arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hantiwadaag.
Horta waxaa isbedelahaya, horta khatartii laga qabay shuucinimada waxay u arkaan hadda in Cuba ay agoon tahay, waayo waxaa burburay nidaamkii shuuciga ahaa Soviet Union khatartii la filayay marka adduunyadu aragtidii cadowga oo ahaa shuucil cadowgu shuucil yahay taas meesha waa ka baxday. Waxa keliya oo meesha ka jira waxa weeye cadowtinimada kubba Mareykanku ay u qabaan ayaa waxaa la gaarsiiyey heer loo retain point, meel aan laga soo noqon karin ayaa cadowtinimadaasu gaartay. Weliba waxaa dabada ka riixayay dad mucaaradiin ah oo kasoo horjeeday Fidel Castro, inkastoo konton sano kadib xukunkii walaalku wareejiyey Raul Castro 2008-dii misle waxay leeyihiin hadde duriyad ba meesha qabsatay diktatoornimadiina ama kaligitaliskiila meeshii kama suulin. Marka Maraykanku yuu u dabcinin hoggaanka kuba qabsaday waa in aan laga qaadin culanqabataintii. Laakiin fikraddaas waxaa buriyey madaxweynaha Maraykanka Obama oo yiri lama joogo waqtigii colaadda, waa in la soo dhaweeyaa Kuba, inkastoo niman kongareeska ka mida iyo niman mucaaradka Kubaanka ay arrintaa kasoo horjeedaan. Laakiin uma u arko ama Maraykanku hadda uma arko khatar weyn in Kuba ku tahay Maraykanka.
Inkastoo dhinacyo kala duwan ay arrintani soo dhaweeyeen, haddana weli waxaa jira mucaaradad ay arrintan amaba heshiiskani uu kala kulmayo xubno ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo aan u arkin arrintani mid waxtar u leh danaha qaranka Maraykanka.